Bwana wote kwa pamoja, weka mikono yako juu namna hii. Yeye yuko juu ya enzi, yuko juu ya vyote. Jina lako Baba.
Bye.
naanza kuinua mikono yako juu na mimi kwa Bwana. Twende, 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 twende. Ai ai ai, come on. Nataka tucheze namna hii. Come on, God. Here we go. What's the name of the name? Ay, ay, ay. We get a girl to call you. One more time, one more time, one more time. One, two, a two, a go. Hakuna kama Yesu.